studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
On bo fay fe sijo tamani keddo o do sa aljumar sappo e jeedi lewru uttu sappo e jeedi yamde jabbiri masilimaaji chapade nay e joomi den taway le maison de la presse do pomoko do jottuno no do kabaru jidi yumar way kallo se kirabo competitive de woteji hitane 2018 kanko candidat IRD Soumaila Cissé o wi jababuji do jabanay dum tiagal mo do joddine ko yaata plentiji jetti suudu cour constitutionnel wondu le leydi meden di wakande dido jababuji ndokande jamarnde an hulti sanne fati basiji banga kasen leleedi meddi ndi dunki ande kay kali dati kaldi nangede fati basiji goddi kasen imo leleedi malindi ko lobli terenga jakkon bamako e Dakar be leleedi malindi joni won lebbe kurdi be njoba ka njobdi ji mabbe holiti ndiwri duldi ndedo batti kifande be dontino lamo han yobirtebe di won no sembe kabaruji dum jogini o do kikidande di bismillah modon e hedaade ko candidat Soumaila Cissé holli tiwide jababuji kokkaji arandi di do jababuji do jabnay do sabide nguykaji kewdi ngad leleedi meden di wakkati de woteedi ngadano le odo nokko holli tiwide sa ewi di do nguykaji jamarnde fu yihino don worrino do plentiji ko yaade jetti dum be joddini nyaloma hande o dedo pelle lutindirde laamu o debe kulli tiwide do sa jewtigi don suudu cour constitutionnel wondu leleedi meden di sarta ko do gonga kasen hono worri momin sendebu
ewi holli taw metti mun namara kewdi wadama honno hebbi gol irngaji taykitama le sahal e wuddu leydi ndi ko Soumaila Cissé ndartata e wi avocat makko yo itugol jababuji wotte dido bal nokkule kewde ndartobe wotobe fedde makko koliti wiide be jogi ko sedata wiide irngaji hebbinama satu de nokkudo wotteji ngadaka avocat en IRD koliti wiide anaya e rekurngaji sappo jo inama yeso cour constitutionnel yela jababuji majji ana itte farde jababuji arandi di njalta horejo fedde kirdudo lamu o hollitino wiide nambara kewdi wadama le sahal leydi ndi ceblin drami horejo ndartobe wottobe fedde de holli martinobe kabaru video hebbin golla irngaaji ka e wi yimbe le fedde ibe kande dum wana gonga yo ko lalina kambar mun
hollitinde wiide wattu jono ballutindir e lamu o de be mbi yimbe le cour constitutionnel ben jaatu ngol ko tarta ko gonga sabi de ko be jojjininto ton plaintiji mabbe le premier tour o ko dido plaintiji jabanaka kanko noddete do manassa dagno ko be kolliti wiide o do juuzu goddo le ndu do suudu sa ewi seriya fu hokkata mo heddo ton kasen kedam kanko noddete do maître Abdrahman Ben Mamata Touré yo kanko gote avocat Soumaila Cissé be ko mo sufi do hen do faccitango Mamadou Samaseku
lo yeddi sariyaji buri fu sariyawul jottobul do jogola gullirande den no andon wiide wattu jun o kanko horejo cour constitutionnel o heddaga fi lata de juge sabi wadi jinge dum fu na gondina wultango dimi ngadi non e leko jabbi ko buri fu bonde o do kabar o yo halaji di o hali e do site cour constitutionnel sabi holiti wiide anya wultango ji amen di wana goddum sona wadde ko wiyata kurita ko der leddi mali minene hakkilo amen wadde wultango fewde e cour constitutionnel yo hakki amen non ka hultinde oro golle mu avuka wundi o yo sifa kudeta non wana fe hunde mu inde bu fu sudum iwe hunko neddo gondo horejo gullirde mawde hono cour constitutionnel
se grab so ngabbi do bemala me ande ngalo do bayni tertol mi joju modo nono dimi do dido numero ji didi kalon ko ji don chapande je e joy chapande je tena sapo go sapo go chapande je e joy chapande je tena sapo didi wattu jono jababuji di ndokama ka jamare de wiam be jaltito muttito be ngadi ton majere mabbe kenya le sa halid dine wala fu yimbe le jaltube ton so kolliti wiri jabanay di do jababuji kasen fa kebe famtade fa hande ngare kede Mamadou Samaseku
to muttito ciagal ko jabuji di yaltina ko wonko jinganobe Soumaila Cissé jalti holitinde mette mabbe bangal hubbinde pinengaji sere rompo e natirde ngalurande hultama wiri fa kenya kay bas o an heddi non dar nokuji kewdi wuddu leddi di ka dum fu tawede lewi Mamadou Bokoum kanko woni kajado sijo tamani to motti ton dejo hewtama tagal kaldal hakune lamukobe be kanye majotobe be
bilade jabu wote yidi yaltuno kenye de sarnde kan kubi no ga wakati 6h kikide yidi yalti majade de sarnde kubi kubi bilengaji le nator de motti do yarde hedde sad barawo bukun do fa warde o rompo central do e rompo lycée publico fu fu bilengaji kuba no ga yinde kalde mabbe de fami de mbirti e galleji mabbe dito yimbe deltaki jabi mo ministere kumanido election ga gabi mo hokki o be kulli be beltanaaji sey dum wadi so kubbi tine ngaji jonno police en dalta yi be nati to mabbe do beede o nuko o ana boodi o wakkati
ka imadaaji fuf tay kaka bangal hulitinde mette jawuji di der sahal leedi ndi ewdo tumbutu yaari tawde ni yottaade menaka do koy jambanade na heddi hinnaade haaju mudum to gawton horebe gullure humaninde hewtagol dawral ngadi imadraji yalla be beedana faamu baali politinkoobe ali mega yukkejaado sujo tamani to gawton
la situation elle est
wat joni jam ana le gallurende sabe tiagal woteji di won be ngaddi kaldal yalla be be famina yimbe le gallurende ka wobbe dun ana wondi e hokkude kabaruji bondi do reseaux sociaux ngaji so wana dun fe hunde wala gaw gilande jababuji woteji di njalti bonanda fur wada ka do en
remarque d'incident
fadde jabuji cour constitutionnel dajere na wodi tafon bangal yimbe le candidat en dombe
non jati fa handen hakkilaji jama o jottaake hono watte fati basi njalta kase wote di tiagal ko jababuji di njalti le leedi meden de wakkati jono dunke ande ko nayri bangal politique kali dati kandi nangede fa kebe famtare fa handen kede mumin sende bo Ousmane Diko
gila nde jababuji wote arandi njalti fa joni bibbe leedi di ana domi wiide basiji imman tiagal mun nambara le woteji cour constitutionnel ana hedana gubal goto kiddube lamu dun jabay jababuji di no dun latifu won dukke ande leedi ndi ko liti wiide dum hana latade sababu iminde basiji tegal woteji so lamu o wattani hakkile himeji gubal metado kedena mamadou juara
ni sareya saraka ana hollita monfu hani jogorade e ka hollita do wulitagol hani dartede du se herdube lamu jabaali be kollita cour constitutionnel suudi yabiranu le sareya se eden jidi tedade masiba yimbe keddo tegal sareya ka korsi andande sare heddato yo
sariyana e wi andan be kabaru politika ku leydi ndi yoka be kay yo dalande rafi hedan golo cour constitutionnel bangal gollude do himeji kirdube lam e laballa jababuji wawi latade sababu faabude jam yeludo kedena jekari pujugu
se suudi sareya hali ko sareya holitiko e hakkelam yimbe nakinto ka ko wodi konon e tawede se sareya halali yimbe bawa haggede kana cour constitutionnel national du yewto fu den ko darni ila boyalis sabe yo sariya woni ko yimbe jokkata saati fu
parde yaltingol jababuji di dukke ande hewbe ana mila wiide yo martinobe kabaru e kejabe dinan kani faminde yimbe lebe yalla pati basi fur imma tegal woteji di
gollobe tere ngaji do bomo ko kanye Dakar wattu jono lebbi woni ko be jobataake lewru je jabbi non dudube ngadi no majer mabbe le nokko holiti ndiwidi julde de battika fa handen wala fuko nati e juude mabbe fa kebe famtade fa ande kede mumin sende bo Ousmane Diko
alal bare sappo e jeego lewru juin hitane 2018 gollobe tere nangi bedaji bamako e falude vagon ngaji e ko hadata yimbe le bettade imade mu yo ndartude jondi mabbe kindi di jobaka majoto ko liti metti mabbe dun do jogalal golle mabbe kedena Ismaila Diaw administrateur Dakar Bamako ferroviaire de Lady Malindi
e pamrino jappade e ministre silmindobe den yobate jobdi lebbi mabbe nay keddinodi ministre mabbe o wiino yida e mo jawdi leedi meden o yalla kabaro ona heba huncaade fa anden do gonden do latraaki non
e wi kali damele gollowo kapes yo jogalal bondo lamu o woni sababu mun
ko na gollerde Bamako Dakar ferroviaire de le mali do ka fu ana le wayde jogala lobbo jawdi do heewi batte hande yimbe jihi gollobe terengaaji di ana darta jobdi yum en lebbi jeddi di joba kano um ana hubbi hore fa sande
catastrophique
e wi gubbal syndicat en e fedde gollobe tere wona kambe kani yobude choggu sottugol nokko o lami be mun dun ana mila wiide yo rafi famin gol non
yimbe yakkile mu'en laamu o waɗi nde hen kaalisi fa heewi ndi jogaka gasa yo kabaru mo walda e goonga miɗen jogi comité ngaji leyɗe talki jawle kañum e ɗo ɗe gaɗa fuu ana hen fay hunde noon finkinaaki hen
ko sendiɓe e gollidinɓe mabɓe sénégal yo ana wara e lebbi jeego joni ɓe keɓa jondi mabɓe
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
sekrab yelo ne les réseaux ngaji meden diam puirado kuchala do ko yati yimbe le chapatna yon kumnibe kabar chuubi dogotorojo gonde ndam kuchala ko nyem gonde be netto ande muude le balde tati lanni o do golle su dogotoror wondo tondo do tugol kal fedde UNICEF ngardam faado dire do wattu jona yimbe le gombe le lamu dire gundam kanye nyafinke be puitor botu mabbe le sappo e nay lewru utto timo yile sappo e jago lewru utundu yimbe le remobe tobe kanyu andu muude ngone be di e dede le odo nokfa biyal hono demal hani yarde to ngiya so ngardam faale wuddu leedi ndi kasen hakkunde leere e nampala be kolitiido ko yata kar ngaji sappo kany e camion ngaji di yimbe le ngoni e mudun gandi di sa haleedi me di kany e nufi ton wattu jono le lope yimbe le humini be kabar mobilaji gombe le nokkole de be jehi fabiyade be do yimbe le holi tawe di do camionji fa hande an to ko heewi yimbe le gonnobe le mobilaji di kay jaari koyde wonjotiribe le wonjotibe du wattu jono le nokkole mudde secret do katin beta ande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade heejo jame ka fande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam.